Walking through the fire, heart full of desire, but nobody is walking with you. Kila na chikifanya nonde kana cheesy fresh. Ila wanangojo pate, ndo wakufate, wakuite majina yote ili ukatae, waseme ufae. You so